kapa kanti ugula mna ndoda sengayibhedlele abasigula sonke xa sishana ngamaxesha omnye agula ubusuku bonke ethimbilini ngoegxeka lokanayi kangalalo kwayenaokanye zenza bhekele zam
Hayi ke lishayile manene uvuke lutshakalashe ntwana khalisa impempe ndithi ndisiphumulele nazi intshaba sifuna undichela ndithi ndisipholele nangumhlaba endijikela hayi bo Crenshaw, Buddha la Buddha Kutala si pusha lento jani futhi siyaqhuba Bathi siyajuluka enhle kubomiwa ngamafutha Bathi siyakhuthuza enhle kubasikhumbuza amakula Hayibo Qhubekani nibhale intsomi Simply he amazing from the coast to eJozi Enkosi Ndithi ndiyama ndikhalisa umlozi IJoni makhosi ndiyakhuza awunantloni Hayibo There's only one me League on my own This forever you'll see Kings of the throne, there's only one P, one G, O, D, forever living in me. Hey! Yekinto zabantu mfethu. Yekinto zabantu Buddha. Yekinto zabantu mfethu. Yekinto zabantu
kula zethu ngamajita bacinga bandilele namsethwa ndililanga qha ndiphezu kwamabele uken ndiyazalwa itsheri yami niki khekhe ucinga ndifuna umfazi wakho akho sidingo banikhephe sasa liyaqhakaza xa ndivela kuyachaphaza bathi ndisendatyebi nobulihlu ndityisa kakhe bawundityela ixesha ndisokolisi ndiphuma kanje bawuzondakhela ndisokolisi ndikubetha phandle uribuka iviews itimeti hayi bukulwane anzongathethi ngeviews ndim imbuzo ndijonge kakhe what a life njengorinse paradise what a time aze ndilimise elingahambi yekinto zabantu mfowethu yekinto zabantu yaqonda yekinto zabantu mfethu yekinto zabantu yaqonda
yekinto zabantu khoza ubaza abantu khulepha enyadu nosakhumzu nomzwa abantu nzima uphumelele xa ubukhule pha enyadu bastill ndiphumelele ngoku ndikhule pha enyadu so you fucking with my money gaqo likhala kube kathathu never lose the juice mna ndivuka ndiyayinqakula clever like my papoot swembula khulantuka dala ndibhizi ndirhabula dala ndibhizi ndihlakula look fires the game ghost yafana song but I'm a different breed uzungathi andichong if this shit is with the niggas kumu kuqabhuka inyonga kruzula semthatha xa sendifika imeki bamaka ngoku ndilapha entungo endinmile futhi andikazi ukhonga ndisaguqe ngamadolo ndiyindoda ndinebhongo ndiyindoda ndinesono ndiyindoda ndinombono ndiyindoda ndinenjongo ndisamile ngenombono ya Sintsho umdlalo live baba lolo sikhule singenadada kodwa sikhuliswe ngomama singala madoda singawo ngoku sibulela omama singala madoda singawo ngoku siphandela bomama so yeka into zabantu posa into zabantu hlehla into zabantu ya yeka into zabantu suthanda into zabantu yeka into zabantu ya yeka into zabantu posa into zabantu hlehla into zabantu ya Yekindo zabantu